Hey yo, Papa, it's got me cold coming light. With my man Mims, not be show flying V. Yo, here we go. Niko not be show, top a live show. Okay, let's hang in yen yen yen, tuna wapa flow. Open on the flow, Jew, then we go. Took a Jew there at the top. See my underdog. Yo papa, kisikia gavina no biti lina kuchapa piga na vitasa, piga faster. Kisikia auuu, kichwa traki kata.
Tuko na bisho
Demu kibao kaba kwa na kesi ya kuba kabata. Nali na kabu isho na ina kabu isho kutuma mabi ya kagokuro getiwe daga. Gana kabu isho kalitanwa kama kenda gamburi. Kama nyanda nige lakini kaya njinya romoromo. Tuka chole tuka diwe kwa tandule mboko bisho mjindu tutaka nusumuri ngote. Niko na bisho.
You already know I got a couple hoes, I got a couple mo's. Triple double O when I'm flipping in the show. When you know I been stopping, you know I been crippin'. Top of the sky like I tryna flip. I'm a black man, you know, yeah, we so.
Shari wang gari party body long.
Tuko na bisho, hey. Tuko na bisho.
Wanasema oh, watoto mtaani hawezi kufanya kitu. Ikitu tumefanya kwenye garali. Na mabisho flani hivi tumezunguka. Also, it's coming light. It's coming word. Mims.
Yeah. It's your boy Mims. Mnyama. Yeah.